yande sappo e jeddi min ta capantati studio kalangu habaruji e dengal fulfulde ko ri jawone e modon hon himbe dillo wambe iwoy tan libi warda agades be majjine le telle de enda be jiitama ONG biteddo alarm fond sahara kanyon ko yitibe en nanan ko dun lati der maccu nonni mawdo police be departement mo gaye kandu ko na wurtidi dimma ko heba nanga hartile ko darto drog kanye kulle yarruji bondi hawtade himbe wada be golle de kulle godde ko nanga der mudum yudde lewru janvier war lewru avril du endan en paman dum du ko nako woni se burtini seda kala yewtal men pinna hande sido kala ngo haltana hala nafaka ko tugal suka famar wadante elu no famdi fa heba mawna mawnde e becce mum fa woda subhanahu wa ta'ala habru je fulfulde ko jagnal le modon kibaru dinen putran go fugi nandan ko watto joni o baldi ni bi'en ko hipiter goddo watto endan e der to enda arlit dum du konda wonnana himbe lati famaka mo en warde kaborde kay ye jabbawi lawol himbe hojo wobe kangem dum du kontete ci barkaten to mon to be joy warde do enda arlit prefet mo arlit ni o haali noy wonu dum wadiri o wiitu konda ni lay ko hipiter ne wat dum enda dum waɗi ndene ne kadi ko ndam bonondaji sabu waɗi himɓe joyo waraɓe sogeji non ko ndam joyo ko ndam barmi dum o halani bande min Ousmane Oumar
basoji akema hariba
wana sogeji kipita no nimbe juwebe tabarakata kilo jimu hamre e la soji nayi der iferu an kam en kipita alal jenayi lewru avril gando arlit be garta hojude kange tokkude loreji amin di sogeji do tata din den non fasotobe tokkiti gada loreji amin din tamne be putti fello dirde be kebi warande min sogeji joyi be barmini joyi jagande ipitare de wadano gomnanti hoji labi fu kanudi hokitade bibbe bombe be sabuna wodi orgal sogeje bi tengal ngarku a gongal no golla kange ton tabarakata e jiide andu wabbe fasibe kebama wodi du idin tokkiti wadde gollal tefude nanga wombe no gada bibbe mbodda ku
won en ta adda
o wonur malasani prefet mo departement arlit nani fawar joni edo la gotongol duse ndarama ko watto hono dille wambe sappo e tato jayaabe leydi Niger kanyo e fawarjo hawtade e wobbe kay woni ko heba yita dundu kondani ONG biteddo APS kanyo woni ko yitibe dundu kondani e leydi telnde enda ha debbundu godom dum wadi ko fande mbete El Hadji Lawel Taher goto e fande horebe on nedo fedde nani ko halani bandi biteddo Anise Karim tan agades ne himbebe yitira
min giti himɓe dillo wonɓe leyɗe kamɓe sappo e tato nder sahara ɗuɓe leydi libi no pa'i agades ɓe bittori sigidin kamɓe sappo e tato nder lore gomɓe tawa ɓe tokkirayi dirku ɓe muyana ɓe bittoro noon ɓe jottowo to ɓe pondi say lore maɓɓe kan boni wakkati on ɗon ɓe andini min e celalol tureya min tefi lore min kawri min tefoyi himɓe sappo e tato ɓe min giitiɓe hawtade e dorbotoɗo lore kan ɓe fuu ɓe jeeya kana leydi tawa nder ko yaawi min jarani ɓe balla ɗum do hana kan woni arande neɓi ko minen balla dow iri ni baako min gala bawɗe noon fuu
nonni to endan gaydu konnan ni hono dimma woni ko waɗa ko lebbi tati warda joni ni enen nangol drogue kulle yarruji bonɗi ɗum du konnan mbiyen ƴuwde lewru janvier ndu wawar lewru avril gonɗe nder muɗum ndu endan jeetati muɗum ɗum wonno ko horejo policiɓe to enda haali o holli wiide ke hono fanden taba bonga ka enen koɓe keɓiɓe nanguino waɗa kiloji kem joyi capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi nonno du konnan kineji goɗɗe du konnan ɓe nangui ɗum ko heewi sanne ɓe nangui du konnan himɓe nder majjum laatiɓe kaen du konnan waɗan hono himɓe capantato e joyo jiyaɓe leydi Niger Sale Seyni kañum woni docteur kawjiɗo police to enen gaya nani ko haalni bandemi Fadel Alou e dow fi dimma drogue o enna ko nanga
nanga lewru janvier warande jeetati lewru avril duuɓi ga ɗiɗi e nogay e tati min nangana kiloji taba bonka keme joyi e capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi ko kayin kiloji keme tati e capanɗe jeɗɗi e tati eko deki e mun héroïne kiloji keme tati e capanɗe jeɗɗi e jeego o kiniji amphetamin ujunaji ɗiɗi e keme jeɗɗi e capanɗe tati e jeɗɗi kiniji dazepan ujune keme tati e capanɗe ɗiɗi e ɗiɗi e keme jeego e nogay e go'o tramadol ujune sappo e nayyi e keme tati e jeetati nder fi bonɗo o min nangui himɓe capanɗe nayo e jeego'o nder mabɓe ɓiɓɓe leydi Niger warande e joo ɓiɓɓe leydi Bene kamɓe nayo ɓiɓɓe leydi Nigeria nayo Mali no woodi goto leydi Togo no woodi ɗiɗo min nangui loreji ɗiɗi motoji joyi laanaji diyan ɗiɗi e vélo goto
Europe, nan enta e lewru suma yerdu eden kala hala ko hani wadde golleji lobbi no tawa der mudun julugol jamma ko wete qiyamul layl dum enda hunno ko lati modibabe holli dum wodi sanne wadde lewru suma yerdu fu kanon ko burti teddude sanne sanne wonno le balde sappo cek tor lewru enda do hanten wadi ne heba barke majjum fa wodam ustaz Haladu Yaya goto e wajjo tobe leedi men Niger do nan ko halni Hawa Usman Bandimi
la troisième décade
fecere tata berde lewru suma yere hokkataana lawol tefude baraje jemma lele ter gadur fudu rewbe alla no tokkitito yaade der julirde wadde kayeje dum do julde ciamu leli no wodi nafakaaji kewdi allah subhanahu wa taala hunake do dewtere wi gondim bemo sujidobe gamnelaado muhammad sallallahu alaihi wasallam wi'i alsilame wada rak'aaje didi fecere jemma julde den don no uri julde fu tiagal deedeto o yejiti wiide ko alsilame julde rak'aaje didi de no buri hokke hunde fu ko tawa der sur duniyaar
nan nar fila ko narto bal sappo cakitor lewru suma yeru barke mun heewi sane sabu no woni himbe latibe ka en kay yaan hebaato yehi den teeli gam batte alla rewa alla tan dundu kono hono ko lati sumibe yaay wadde dum gam batte yaade jango qur'an e wada julde mu e faware jondu kono nyaagundeje mudun alla dum wonno ko fande ustaz Abu Saleh to enda maradi jiambaajo to do modibo no o andini bandi min biete do Mohamed Mamma dum wonno barko wa hebeete e le balde sappo cakitor de enda
sute un père de famille informer la famille
dini ada wodi koreji fadde jahata der jurulde ko handi woni andina koreji ma gan suka e ma na dekira e ma no bawi gaddani ma nema ton idabeddo giddo yaha deni jomun no gollo sarusi de wala mo wadata golle mun de dilli handa wadowa de wal alla gan ton en jurulde ko alla tilsinai gan dum wona wajibi gadanido neddo fu giddo yaha der jurulde gan de wal alla no handi wada dum der jurulde to jum'a julati gan de ni der jurulde tawa dum jum'a julataake no tilsi e jomun wurto yasin yaha julwa jum'a der jurulde gon der balde den no wodi jande qur'ana wade du'a uji himbe kaura be rewa alla der jurulden laato don hano koreji goto nangotiron ibe bayi be kalda hakune mabbe
nani sen jebi har rezoji wakati ala fu himbe ne jano winde wi eno wodi kullede hana nyamdede kan woni hono wi e liji kanye ko san keccha hana nyamdo wakati goto nadu ko na banan kanye e boppaade faanu wi e jaati wobbe kan neddo fodi dun jaati hono filata ko sab manyan kan woni hono kan andube do fi ko darto nyamdu bibbe adu mabbe bi wala fu hono dewterna bindir ko holoto wiide ke hono nyamdu de nda hana hawre bi adama goto le wakati goto Abdurrazak bello goto e mabbe nan ko halani bandi mi biteddo Fati Mallan Yaro
lorsqu'on regarde la composition
den dari kulle tawad e der kosan e liddi wala ko holla ko dum hawni dirtaake der kosan no wodi protein lactose glycide e vitamine a der liddi kandu no wodi ir majjum protein vitamine zinc numero alcosion e konani titta de dum dari du nyanduji diddi enda wala ko holla wi ude kawni dirol majji no waddana neddo sadornan cellal didabel mundu idu wi a neddo nyamata banana e boppaade wakkati goto idu waddana dum sadornan cellal minen to amen wala ko holla ude idu waddane sadornan cellal
la egalman a notre niveau nous n'avons pas de preuve du risque associé à cette association
nani ana nyande ase hekkenya o illu subaka law wonno ko himbe tawabe le wur kare gor sebe ji ngabbu no wati no fandi fawar jondu ko nan dangere mayo donda hadde wo mabbe don ngabu ngudu konna wadde mun waddi ko kibaru enabe jebe kalne horebe hono fawar jondu kono komino enda ben don du konna do ko yaawi ngari yi nokkunde bandimi Umar Hamaka hormu yehito enda kanu yewde mitedo Adamu hayni koy goto e himbe kare goru tawada yiri hiter mun dum ngabu watungu
je passé la nuit au bord du fleuve
mi wonana dande mayo e tamir faale yamde tati jamma ko mido hota wuro den non pottumi e ngabungu ko mido warta subaka njeji timi tawde ngo der nokkure wotarna de kantino mi nangol an liqi ni mbimi hunde de yela bolum da nonna ko ngutawa le nokku ngoto o den non ko jumi kaaje faddu dengu ndarude sa ko ngu wondi yonki nanoy tawmi ne batunguno sangare mun kala mi jowro gamdo gabbi gori din no garda e deyi kewdi awa tawde ngabbu ngoru ngoto no wondi e dey sappo fere mu seni ngabbu ngoru gon yoy togon warde yidi mbay wadde jemma mu bono hakaba
mbater dans le fleuve
par latol balle fijoji pirto balle du konna ni latol balle leydi Niger do enda ni do fila tewdugol kopp mawdo mo leydi kandu konna hande suba ko ko ngade subi tagol pelle kande hawarde enda dum du konna ko dum no gaydi dum no gaydi tati tewtol kopp on nonni dum wado ta du konna ni no gaydi jeddi lewru yar chapantat lewru avril en dum naadi di en no gaydi tati dum wonno du konna ni ittondurgo arande ngol nonni ko non ko pelle den yato hawra isa yam fore kan wo secrétaire di dabo mo fanne fedde leydi Niger hawji latol balle ko hande bandimi salamatu kadir ko dum wadi ko dum ferundiri e ko wowuno wadede
la particularité c'est que on a tenté de la
ko senni didum e ko hikka ka woni région fou pelle didi wi a wadda tawi du denno région fou fedde worre wadda tano e no en wadi pelle jetati hannen dum muyaaji dedum dum men bi région fou wadda pelle didi du wadi pelle sappo e jeego do ko hokkude pelle de endan do siyaade saaji mu do kebol jaama ko kuppo enda odo anni du horejo leydi beedi ceede kokete de kebudo jama ko kupo on en hande men gadi subi tagol latol bal on en gam pelle sappo e jeego de region de en potta e pelle laso mawde de en denne subi tagol gol enda wada ma do pelle chapan e tati e jeego
ce qui fait que le tirage au sort a concerné 36 équipes.
Hande ni yewterbe pinna haltana hala hono pesugal amen tugal ko wadante sukalu pamaru ilunde rimande endan faado yotti to han yottade e mangu mudum dum du konna region mo dosu ko jaati en sabuto endani hono sarobe hewbe no goni no andi hono nafaka tugal gal enda yade sukabe en nani yewtere nana hadiza hasan bandi min ta to endan dosu ko min pirte de ga fulfulde
tugal nafaka maka latani sukabe be dubi joyi warde lay kewa hebude nawa laji chatudi
yaro deede yazo ladu rimi suka on enda meden gadana mo BCG e polio 0 de suka on enda wadi gejjije jeego seydo so wadum men gadana dum eto arano de o wadi gejjije sappo men gadana mo eto didabo go enda illa suka on enda wadi lebbi jeego on dem men giya inniraabe enda be gadda nyebbe boltaade chonni gawri e ledde gon tati men gadana be boyri der mum meden gatta sukar e boppaade den gada mudum meden defana be kudaku e tewni kaangu darmun du wattata tonka e aromaaji fu amman der nyandu suka du wattali o sanna
sukabe hebube wadanede gal tugal cellal balli mu e no hubam yeru no inna sukabe famineri
suka am mi hokkata mo huune fu sai kosan endu tan lebbi makko tati der naya buru woni eto go woni didabere makko wadanama kulal BCG ko hisa doiru maunu deni min garido debbe ala ni min kominkani min gada dum hoti wuro mi da wadana
tama kanka ji kita sai kai
diata ka no wodi dubi didi he lebbi jeego ko o rimano o wadana ma kural BCG ko hisa doiru maunu kura makko fu hubi wadi o yawa jontede mangu makko do wala fu basi
ata ele bon
no madam Hali du Fati loktorojo mo loktororo tondo bondo so o wi der nyaloma na wada ko watto rewbe chapande njoyo waddobe sukabe mudum wadanede gal tugal
alhamdulillah matana
yettore alla rewbe no gadde sukabe mudum sande loktororo e nyaloma dego ebe gada lasoji dido e joyo yare lasoji dido e jetato pure ded wadanta sukabe endan no kokkabe semme sanne e ko nanni titta rewbe no torro sanne harrafidi commentaura ini saf den wadana men chateau meden gidi de rewbe endan gari difude be dala torrade gandalila majju rewbe gongida warde
ta basu so zuwa
dum do sarobe no hani ndekude gitamu do cellal sukabe fadde mabbe hebude wadanede tugal
do yeter pinongol enda wonko kibari me fulful tili hande do studio kalangu assalamu alaikum balen tajamwali
studio kalangu
diva do radio alternative
lamba chapan ejena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan ejetati ejena tobere ejoy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre edidi tobere ego fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan ejena fm
studio kalangu